Hello.
Hello.
Oh.
Nagaa dhabnee dhaabbatee jiru chicken raayii.
Oh.
Ajajni keenya 500 sun boru siif ba'a.
Oh.
Kanneen biroon immoo kan September keessa yookaan immoo jecha 6ffaa keessa ajajattee turte suni adda baafamaa jira. Isaan immoo 7 garasii keessa kan siif gadhiifamani.
Ada.
Hayyee, heddu galatuma yeroo gaarii.